changanyo nenge bidi no mbende. Nikate unolifunge na tende. Kato sasa mbua kama kitu mbua utamu zaidi ya tende. Macho sura ya nipemba ma baby. Wala umeniweza ma baby. Mtulivu una pupa ma baby. Miundo slow na miguno tukwa baby.
Yeah.